Iyi ni radio y'ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Numanya w'ikiganiro Agasaro Kaburaga umwiharikwa muri Sanga ku ijwi ry'Amerika, ikiganiro mutegurirwa kandi mugezweho nange Venuste Nshimiyimana. Mwese mbahaye ikaze kuri radio yanyu, mwese ndabakiriye ariko by'umwihariko ndakira Marie Claire Kibukayire arangisha abavandimwe hashize hafi imyaka 50 batandukanye, abana b'abamitisi Raphael na Husso babyawe na Marthe Mukankunzi ku bagabo babiri batandukanye, Camperi na Husso bakoraga muri Zari Irubona. Marie Claire Kibukayire atuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Leta ya Arizona.
Nukuri usindanye muri iki kiganiro niteka mbanze mbashime ko munyakiriye muri iki kiganiro cyanyu Agasaro Kaburaga. Iki kiganiro ngijemo kugira ngo ndangishe abavandimwe banjye nabuze.
Mwaburanye ryari, mwaburaniye he?
Umva, abo bavandimwe ni babyara banjye, twaburanye mu myaka y'igihumbi 1970. Muri icyo gihe twari abana, ndakuze ndashaje kandi nabo ntekereza ko bakuze. Nyina Martha Mukankusi yari mubyara wa mama wanjye, akaba yari yarashatswe n'umuzungu witwa Husso, ntabasha kwibuka irindi zina rye, ariko mbere y'uko amushaka yari afite undi mwana yari yarabyaye w'umuzungu nawe witwa Raphael Nankombre. Uwo Raphael rero niwe twahanganaga nko mu myaka ntekereje, murumuna we niwe wari Husso. Noneho papa wa Husso yari yaragiye i Burayi agaruka aje kuza gutwara sa femme et son fils, ariko atari butware Raphael. Byabaye ngombwa rero ko Raphael aba adopte. Mu myo myaka yanjye mbasha kwibuka yari afite nki mu myaka 8-7 gutyo. Icyo gihe wa mwadopse yari Madame de Restanche. Madame de Restanche uko nibuka yigishaga ngo kuri Ecole Berge. Sinzi niba ari y'u Rwanda niba ari yahandi, ariko ni wowe mwadopse, kandi iyo adoption igomba kuba yarabaye facilité par umupadiri de Pienne wabaga hariya Nyamirambo. Nuko njyewe rero kugerageza kwanjye, nagerageje kwandikira abantu benshi, kubaza abantu benshi, nta muntu n'umwe washoboye kumfasha rwose. Ariko kubera ko nahuraga muri iki kiganiro cyanyu, ikiganiro cyiza, ikiganiro mana yanjye kimpa ibyishimo, kandi nkibwira ko giha ibyishimo buri muntu wese ubashije kubona abe yabuze kuriya, ni umunezero udasanzwe. Kandi nawe nkaba ngushimba koko kuba waragize iki gitekerezo cyo kugukrea ikiganiro nk'iki. Ni ukuri Imana ijye iguha umugisha kubera izo mpamvu.
Urakoze cyane. Ndagira ngo ngusubize inyuma gatoya.
Nta kibazo.
Aba bana babyawe na Marita
Mukankusi,
kugira ngo ise wabo agende yongera agaruka twari Husso, ariko Raphael asigare, byatewe n'iki?
Mukuri ntekereza ko bari babonye mutation ibavana gukora i Kigali bajya gukora muri Congo, kandi iki miryango ntabwo wabimenya n'ubu nari umwana sinabimenya. Peut-être que agomba kuba wenda atarabonye ko bimushobokeye kumwadopta we ubwe, ahitamo gutwara nyina aramujyana n'umuhungu we. Nyuma Marthe aza kugaruka yarabaye yararwaye cyane, kubona ko yabaye deranje mu mutwe, ku buryo nta trace twongeye kubona z'umwana n'umwe muri abo bana bombi kugeza ubu. Ku buryo Marthe yarinza agwa muri jenoside, ntabwo njyewe ku mutima wanjye nakomeje kumva ko na mama wanjye ntakiriho nta muntu wundi nabonye wa bigeze atekereza kuruta babana no kubashakira.
Ndashaka kwibanda cyane kuri Rafaele. Rafaele bajya kumutanga mujya kumuta warukira umuto ntago biza ariko kugira ngo bamutange abe adopte. Yabaye adopte gute kandi aragifite nyina nyina adahari.
Mu byukuri nange reka gusubiza inyuma nkusore wakaka gato. Ntabwo Marta Bukankosi yigeze agiye i Burayi n'umugabo we Ruso wagiye i Burayi. Marta sigara iwacu mu rugo iwacu mu rugo kwa Catherine Nyiramongi
yego
aho bitaga mu Nzove mu muhanda tubana nabo tumarana igihe kugeza ubwo Ruso yagarutse agaruka nyine aje afite misiyo yo kujya gukora muri Congo aza ariko ari butware Marta na Ruso bonyine no muri icyo gihe ngira ngo wenda nibwo havutse icyo kibazo cyatumye wenda bashaka umuntu wabashaka wenda kuba yamutwara akamuhabwo nk'umwana n'ukuri ntabwo nigeze ikintu kinza mu mutwe nuko nibuka bamutwara nibuka Madame de Restange yaje nka kabiri gatatu iwacu nta kindi kintu mbasha kongera kwibuka.
Birumvikana babikiri muto nge ndimo ndashaka kumva akantu kari butume ibintu byose rufunguzo ruri umufungurira imiryango myinshi. Aba bana uko ari babiri babyarwaga n'umubyeyi umwe witwa Marta Mukankosi.
Yego
papa wabo yari umwe?
No ntabwo papa wabo yari atandukanye.
Papa wabo yari atandukanye kubera ko ntabwo byumvikana ukuntu Ruso yari kugaruka ngo atware umwana umwe asigindi.
Yego
nivuwe yuko Marita yabyaranye aba bana n'abagabo babiri batandukanye b'abazungu.
Yego
noneho rero uwabyaye Rafaele izina ryo rarize
uwabyaye Rafaele ku ruhande rwa se no ntabwo muzi rwose
ku ruhande rwa se ntabwo muzi
ariko nshobora ku gusubira inyuma nkaza ari umutante ushobora kuba wenda yabyibuka izo informasiyo naza zibaza nkazibabwira.
Ruso avuye muri Congo akajya mu Bubiligi mwarabimenye mwamenye ko yagiye mu Bubiligi?
Nta nubwo twanabimenye kuko icyo twabashije kubona ni Marta wagarutse ari umurwayi cyarwaye mu mutwe rwose ubona ko yabaye derange ubona ko yari yarataye rwose umutwe n'impamvu
kandi agaruka atari kumwe n'umwana we
agaruka ntase agaruka nta makuru
agaruka yagarutse n'indege yaje n'amaguru yaje aturuka
kuri ntabwo mbyibuka neza ibyo byose uko yaragarutse ntabwo nigeze n'ubavuga ngo agiye kumufata wenda kuri aeroport namubonye mu rugo yagarutse.
Yego uyu mwana Rafaele mumuha Madame de Restange binyuze kuri Padre de Pierre nzi neza uribuka umwaka icyo gihe byabereye?
Ni ukuri iyo mbasha kuri kubara nsanga ari muri za 77 n'akarindwi n'umunani aho ngaho.
Niba bakumva muri kano kanya ni iki wumva ushaka kubabwira?
Kuri cyo nababwira ko mbahobeye cyane mbabwira ko mbakunda kandi mbakumbuye nk'uko nigeze ndeka kubatekereza iyo myaka yose nubwo nta wabashaka ariko ngiye mu mutima wanjye narabashakishaga kandi ko naba nishimye kubabona byaba ari igitangaza pe ko naba nizerewe cyane kubabona.
Tuzafatanya n'Imana n'abantu benshi bumva ijwi rya Amerika n'abantu bari mu Bubiligi tukorana n'umuryango w'abametis du monde udufasha cyane kumenya abo bantu ba metis bashaka imiryango yabo wasanga Rafaele na Ruso nabo babashaka batazi aho bashakira. Ngaho rero Marie Claire akibukaye ndagushimye cyane kuba waje mu kiganiro agasaro kaburaga ndagushimira urwo rukundo n'urugwiro udufitiye nkwifurije amahoro y'Imana.
Kuri nanjye ndabikwifurije kandi ngushimira cyane uwo mutima wawe utabaho wabashije gukora ikiganiro nk'iki kibasha guhuza abantu nukuri imigisha yose Imana ikumpere. Ndagushimiye.
Urakoze cyane.
Shaka gasaro kawe uzakabona
zero.
Shaka gasaro kawe uzakabona.
Wikikintege.
Shaka gasaro kawe uzakabona. Shaka gasaro kawe uzakabona.
Mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda na kane, umwana w'umuhungu witwaga Muhire wari ufite imyaka ine yisanze mu kigo cy'imfubyi mu Bugesera, niho yabatirijwe. Yitwa Jacques, ni umwana utazi inkomoko ye. Jacques Muhire atuye mu karere ka Bugesera, umurenge wa Mayange, umudugudu wa Kiruhura.
Icyifuzo cyanjye ni mpacagura n'umuryango wanjye, kuko nje twatandukanye ndi umwana nibonye ndi muri Aruferina, nibona bampamagara Muhire Jacques. Ariko Jacques bayatubatije mbizi ko twayitiwe muri Aruferina, nahageze nitwa Muhire batubatiza Jacques.
None se wageze muri Aruferina ufite imyaka ingahe?
Nageze muri Aruferina mfite imyaka ine. Nibyo mbona ku ifishi yanjye ya Aruferina.
Wahageze uturutse he?
Akarere kariho, kuko fayiro mfite yanditseho Muhire Jacques imyaka ine. Uri muri Aruferina gusa, nta kindi kintu kiriho cy'akarere n'abanaturutsemo cyangwa umurenge.
Iyo Aruferina wagiyemo yari iherereye he?
Iherereye mu mujyi wa Nyamata, ahari muri Kanzenze.
None se ubwo niba waragiye muri Aruferina y'i Nyamata, nta gutekereza ko ushobora kuba ukomoka aho ngaho mu Bugesera?
Ibyo twabitekerezaho, ariko noneho iyo fishi niho ko bashakishije bakabura umuryango ngo muri Bugesera. Hariho abantu badushakiraga, ariko banditseho ko bashatse bakamubura, bakabura umuryango wacu dukomokamo.
Muhire, impamvu mbikubwira ni uko hari umwana nkawe, nuko we ari umukobwa, yaje hano mu kiganiro Agasoro Kaburaga ambwira ko ashaka ababyeyi be, yambwiye ko batandukaniye hirya aho ngaho. Nimba ari kuruhuha, harahari kuruhuha?
Kuruhuha harahari mu karere ka Bugesera, kuko n'ubundi ngo abana bazanwaga muri Nyamata aho ngaho, abenshi babaga baturutse muri Aruferina bari bashyize Ruhuha, ariko bagashaka kuhagira nabi barahabakura babazana i Nyamata kwa Mingeti, kuko ariho hari umutekano.
Yego,
bazanwa n'inkotanyi.
Uwo mwana rero yambwiye ko ari watandukaniye na nyina, nza kushakisha nyina ndamubona, n'umwana ari aho ngaho i Nyamata, nsanga na nyina nawe atuye aho ngaho i Nyamata. Bahuriraga mu isoko bataziranye, kandi ari umwana na nyina. Nawe rero ushobora kuba ufite ababyeyi aho ngaho mu Bugesera. Wumve rero yuko ugereranyije ushakishije, wasanga ko abana abari kuruhuha bazanwa aho ngaho i Nyamata, ariko nabo ntibari bavuye kure, bari abana bavuye mu Bugesera bahunga n'ababyeyi.
Yego,
umubyeyi uri butwumve hano mu kiganiro Agasaro Kaburaga, azi ko yabuze umwana w'imyaka ine muri mirongo cyenda na kane witwaga Muhire, aza gusanga aho ngaho i Nyamata. Ngaho mbwira, wagiye izina ryawe urizi, uzi ko witwa Muhire, nonese papa wawe wari umuzi?
Ntabwo nari muzi.
Mama wawe se wari umuzi?
Ntabwo nari muzi.
Hari abavandimwe se wagiraga?
Ntabwo mbizi, kuko urumva muri iyo myaka ine niba nari njye njyenyine cyangwa se abandi bankurikiraga, ntabwo nabimenya.
Iyo wabaga muri mu rugo, ntabwo wabonaga hari mukuru wawe cyangwa se mushiki wawe? Wabonaga uri wenyine n'ababyeyi?
Nabonaga njye gusa. Icyo nibuka gato, ndi muri Aruferina rero barukuntu bafashagitaga nk'abana bakabashyira ahantu hamwe ku gitanda ari babiri. Ndibuka ko hari umwana twabanaga ajya gukunda kumbwira ngo mama azaza dusange hano. Uwo mukobwa sinzi uko yavuye muri Aruferina ngo bamwaje batagende, sinzi ngo yasereye he, gusa ajya gukunda kumbwira ngo mama azaza dusange hano. Bamwitaga Chantal, kari akana k'abakobwa bita Chantal. Ako sinamenya ngo karenge he, kasohotse gata Aruferina, ntabwo mbizi pe.
Ku buryo utekereza ko ari gashiki kawe?
Atekereza ko afite ukuntu yaba nzi, urumva twahuriye muri Aruferina. Bagahora ambwira ngo mama azadusanga. Nibaza rero, urumva we ashobora kuba yarandutaga ntabwo nari ndi
ariko yavuga mama se ukumva ari mama we cyangwa mama wanyu
nyine njye yavugaga mama ngo ntatarumva kubwo azaza kadutora mama nyine
agasaro kaburaga
agasaro kaburaga
hashize imyaka 30 Mukanyirigira Annonciata yatandukanye n'umwana w'umukobwa Cécile Ntakababaza warufite imyaka 7 yaburiye muri Congo aho yari yahungiye yari mu nkambi ya Mugunga Mukanyirigira atuye mu karere ka Gasabo umurenge wa Gasabo akagari ka Karuruma umudugudu wa Nyagasozi
Kinzanye mu kiganiro no gushakisha umuvandimwe wanje twabuze yitwa Ntakababaza Cécile
Ntakababaza Cécile mwatandukaniye muri Congo
ni ukuvuga ngo bo bari batuye hano mu Gasata ari kumwe mbese iwacu hari ahangaha ariko njyewe nari ntuye igikondo ntabwo twahungiye hamwe njye nahungiye Bukavu noneho mama rero yari ari kumwe n'abo bana babiri bahungiye I Gatare
mbese uyu Cécile Ntakababaza mu Vindimwe
ni umuhererezi ku Vindimwe
ni umuhererezi wanyu wowe wahungiye I Bukavu wahungira kuri Goma
nyene bo baciye mu nzira y'igitaramo barakomeza na za nkoto abandi baciye ntabwo mpazi bahinguka aho ngaho I Gatare
hanyuma se abandi bari kumwe bo baratashye we arasigara
ni ukuvuga ngo bagezeyo mama wabo ahita apfa apfuye basigarana n'abaturanyi noneho umusaza we bari bari kumwe ntabwo ngo yarahari ni kwakunda abantu baba bari kumunywa akajya gushakisha n'undi agasigara hanyuma rero ubwo musaza we kubera bahise bava mu nkambi bakanyanyagira yaciye ukwe n'undacukwe bahita baburana ubwo ngubwo ntibongera kubonana bigenzeze rero muri 97 musaza we waraza undi birangira tutamubonye ariko abantu I Mugunga batubwiraga ko bahamubonye ariko birangira ataje
babahaye amakuru bababwira ko bamubonye bababwiraga kuba mubonye akiri mu nkambi cyangwa se ari mu mashyamba rurongotana bababwiraga kuba mubonye he
batubwiye ko bari mu Gunga nyine barimo baza bamwe bambuka baza ku Gisenyi nyine baza mu Rwanda ariko we I Mugunga ngo ntiyaharenze sinzi rero ubwo ahandi yahisaga
mbese muri 94 ugereranije Cécile yari afite imyaka ingahe
Cécile yavutse muri 80
wambwiye yuko mama we yitabye Imana ari muri Congo papa we nawe yashoboye kuhagera cyangwa se ntabwo ariho
papa yapfuye muri 90 kuri 25 z'ukwa 12
komeda kuva musaza we yataha nta wundi muntu wongeye kubaha amakuru yaho yaba yararabutswe Cécile Ntakababaza
nta muntu wongeye kuduha amakuru ahubwo njye natangiye ku hari ahantu batubwiraga hakurya ya Tegisirwa niba ari Kacyiru bavuze ko hari abana ndetse bagiye baburana n'ababyeyi nagiyeyo mpageze babwira ko ntawe nta mbese ngo iryo zina rye ntabyo bafitemo ndataha tongera njya mu Kiyovu kuri Teseri naho ndandika nanditse nabwo kuba byanzaniye izina rya papa ariko inzanira izina ritariwe ubwo rero numva biranyobeye ukundi kuntu nabikora ndagira ariko nyuma nakomeza kumva aka gasaro ka uraga ariko kugira ngo mbashe kubafatisha nabyo bikango niyo cyatumye tukomeza kubikurikirana twaje kwaka nimero z'abagira ubusa ngo adufashe nyine niwe wadufashe kugira ngo tubashe kukubona
nakoze cyane kuza mu kiganiro gasaro ka uraga iyo mushatse mba mpari ntabakira kugira ngo tuganire dufatanye dushake abo bana mwabuze abo bavandimwe mwabuze agasoro kaburaga ntyo kabera ko none mbwira uyu muvandimwe wawe Cécile Ntakababaza niba kumva muri kano kanya mubwira amakuru yo mu rugo mubwira amakuru ko byifashe mubwira ijambo rikuri ku mutima wumva ushaka kumubwira
umuvandimwe wanjye rero ikintu namubwira rwose abaye ariho cyangwa akabanyumva nakoresheje uko nshoboye ndamushakisha rwose turamukeneye adufashe rwose akatwumva yatsinzira ariko kuko turamugeneye cyane kuko mutekerezaho byinshi ntabwo byigeze bimpa mahoro rwose nubwo mba ndanga nubwo ngira gute ariko muramutekereza igihe cyose Imana idufashije akaboneka rwose byaba ari byinshi ndahari ndi mukuru we na musaza barahari n'abavindi mwe na mama bose barahari ubwo urumva ko tugihari ndetse aje yaza yisanga
urakoze cyane Anonsiyata Mukanyirigira ushakisha umuvandimwe we Cecile ntakababaza ndagushimiye cyane kuba waje mu kiganiro Agasaro Ukaburaga ukomeze utegereze wizeye nkwifurije amahoro y'Imana
yego namwe ndabifurije Imana ibahe umugisha murakoze
Agasaro Kaburaga
Agasaro Kaburaga
mu mwaka w'1994 igihe abanyarwanda benshi bahungaga intambara buva muri commune Kivumo mu cyahoze ari prefecture ya Kibuye bagana muri Zaire umugabo yanze guhunga yitwa Anisette Bazimaziki yarafite umuhungu w'imfura imyaka 20 Wenceslas Nshimye Umukiza wiyemeza guhunga batandukana batyo umubyeyi we Anisette Bazimaziki aramushaka tuye mu karere ka Ngororero umurenge wa Nyange akagari ka Muganyana umudugudu wa Karambo
n'umwana wanjye w'imfura witwa Nshimye Umukiza Wenceslas twatandukaniye ku Kibuye hafi ku Kivu
mwatandukanye mujya he
twarahungaga duhunga intambara y'1994
hanyuma se byagenze gute kugira ngo mutandukane mwari mujyanye wowe urasigara byagenze gute
twari kumwe ariko umugore yarasigaye twaranyibanye turwaho yanyuze ariko uwo mwana aza kuhamenya none ndavuga nti jewe ntabwo nzahunga uzashaka kugenda zigende atuje ati nanjye kuzatubuza ati none zigende twakeye agenda nanjye busanzwe no kurebanye naho yarahari ubwo mbagiraho na musize mbandi twari kumwe bati yagiye
bakubwira ko yagiye he
ngo yakomeje yo muri Zaire
kuva muri 1994 kugeza ubu nta makuru ye uzi namba
amakuru ye nigeze kumenya nayumvaga mutari mu buryo budafututse bavuga ngo ari muri Congo Brazzaville
yego
none nza kwibonera umuntu w'umudamu hari hafi wanjye aje kureba umukwe kuko umukwe we umugore we niwe mudugudu wacu
yego
ubwo tuba duhagaze haruguru iwanjye mahera kuko umuhanda prize ambwira ngo umuhungu wanjye yaramubonye bageze tingitingi ndetse ntibarunzi tuzoreza ntibakoranye ambwira musaza we twakoranye mu gisirikare ngo bageze yaramubonye aho tingitingi yaramubaza ngo amubwira amazina ye
yego
amubaza se na nyina babavuga none ubu rero n'igice cyo barabakuba babagarura warabacika uwo mwana wanjye ko abandi bagaruka n'indege we rero yakomeje ngo agenda ajya muri Angola
yakomeje agenda ajya muri Angola
akomeza ngo akomeza abacitse ajya muri Angola
none se kuva yagira muri Angola hari uwo wigeze ubona hari umuntu wigeze uhura nawe ngo umubaze amakuru hari kanunu kaho yabaherere wamenye aho yaba ari muri Angola
ntayo uretse uwo muhungu uretse uwo mubwiye mbese niko haba n'umupaka bavuga ko naba ari Congo Brazzaville ati ntabwo ari mu nzego yari muri aho yagiye mu nzira yerekeza muri Angola
none Nshimye Umukiza mutandukana muri 1994 yari afite nk'imyaka ingahe
20 yararangije sarayi
niwe mfura yawe
yavutse muri 1974
barumuna be n'abashiki be bose baraho ngaho mu Rwanda
bose n'uwo babyaye nyuma uko asize nyina atwite ndahuru yamubwiye ku itariki ya 9 z'ukwa 1994 araho urumva afite imyaka 30
yego none Wenceslas Nshimye Umukiza ni iki cyatumye agusiga wakagenda kandi waramubwira guti si mpunga ndaguma hano yari azi ko nyina ari mu Rwanda barushikibe n'abarumunabe bahari ni iki wumva cyatumye agenda yagiye gusaba kubera yabaye urukurikira izindi
yabonaga kandi uko ubwo baturasaga abafaransa bakaza babizibya ubwo rero ni ubwo bwabwishe abona abantu bagiye ndabona ko cyamujyanye
none nyuma y'imyaka 30 ishize utabona imfura yawe uje mu kiganiro agasaro kaburaga uti mumfashe ndamushaka ubu ngubu ni umugabo w'imyaka 50 arakuze niki kintu ushaka kumubwira niba kumva muri kano kanya
numva natekanye nkavuga n'uwo mwana wanjye nkamubona yaranakuze yabaye umugabo niba ariho afite umugore n'abana nifuza ko yakurahuze cyangwa se eseri bakamuzana bakamugeza nuko nta kibazo cyane
uretse uyu nguyu Wenceslas Nshimye Umukiza nta wundi muntu ukuri ku mutima uvuga uti ndi mu kiganiro agasaro kaburaga nyaboneka nimumfashe mubone nta hari abantu babuze abantu benshi mu bihe u Rwanda rwagiye runyuramo wowe nta wundi muntu muze nta wundi muntu ufite uvuga uti nyaboneka mfasha nawe umushakire
namufite wa mukuru wanjye rwanjye yarashaje we n'umugore nabo baraba nawe yari umusirikare yapfuye muri 83 umugore apfa muri 84 uwo mwana rero ba yabanaga na bashikire na mukuru we babaga ikigali bacuruye intambara itari ubwo baraza turabonana bari muri segiteri gafete komine kivumu
uwo mwana uvuga ninde
yitwa Mujyarugamba Fidele
Mujyarugamba Fideli papa we yitwaga nde
Mujyarugamba Kazimiri
naho mama we
Mukarugomwa Mukarugomwa Sezari
hanyuma se uwo mwana w'umuhungu yagiye ajya hehe
uwo mwana mu kugenda bo bahubaza nyine iwacu bahuriye kuri paruwasi ya Nyange
yego
none se gihe aba yarazazana umugore wa mukuru we n'abana baje mu kamodoka ka yarafite kahiri dushinze ko yatupakiyemo ibyo ashoboye mukuru w'abantu ahari wambwira ko yari yaragiye muri Kenya kurahura aje rero we tuza kongera guhura nawe ava muri Kenya yanyuze muri Zaire kuko ari mu modoka y'ivatiri ifite purake za Zaire mubwira yuko atakomeza ngushakira kandi yari kubona n'inzira idari Kigali kuko amasasi yose yari yahatangiriye abari hose barashe ndavuga ntagira aho aza ati murumuna we yaraje yazanye n'umugore n'abana ati yarabaza cyane ati yo ati ko tuyigisha umwana imodoka n'ibibi ubwo rero bose duherukana icyo gihe mu kugenda kwabo rero naje kumva bakajya bambwira ngo banyuze i Dubai hanyuma we uwo mwana Fidele we twaje kuvugana
mwavuganye ari hehe
twavuganye ari mu Bufaransa
uza aho ari rero
yatumye umuntu ngo naza nshake ashake umuryango wabo wasigaye noneho mu muryango wacu ubu nicyo uriho mukuru noneho umwana aje tuvuganye umuntu mwibariza aho ari ambwira ko ari mu Bufaransa bo mubaza sinamubajije umujyi arimo mubaza mukuru we ko bari kumwambwira ngo ntawuhari ari muwe muki nabo akaba muwe muki kandi ngo akunda kuvuga ngo ibintu mu Bubiligi ati ntabari hamwe none bajya icyo twavuganye kinambabaje yantizimba namuhamagaye kuko yaravuze ngo nibampe nomero ze nanjye zanjye ntibazohereze cyose rero iyo bazimaba yaranyihamagariye n'inzu iyo bazimaba naramuhamagaye
none Mujyarugamba niba ari mu Bufaransa arakumva kandi ntabwo bizatinda kugira ngo atunyure hano mu gasaro kaburaga tumuhe nimero yawe niba akumva muri kano kanya ufite umunota umwe mubwira ikintu wumva kikuri ku mutima ushaka kumubwira
nshaka kumumenyesha ko ndaho nkeneye kujya numva amakuru yabo kumenya uko bari aho umutima wanjye watekanye
aniset bazimaziki
yego
ndagushimye cyane kwa waje mu kiganiro agasoro kaburaga ushakisha abana bawe hari uwo Fidel Mujyarugamba hari ni fura ya Wenceslas nshimye umukiza abo bose ari Wenceslas ushobora kuba ari murangora ari na Fideli Mujyarugamba ushobora kuba ari mu Faransa abo bose niba bumvikiranira gasaro kaburaga bazatunyera aho vuba kugira ngo tubahuze ngaho ndasaba Imana kugira ngo igukomeze kongerere indi myaka myinshi wakoze kuza mu kiganiro agasaro kaburaga nkufurije amahoro y'Imana inkuru ndende y'ikiganiro agasaro kaburaga ni umwana w'umukobwa wari warahungiye muri Zaire afite imyaka 7 ari kumwe n'ababyeyi n'abavandimwe be Umuhoza Marie Chantal yaguye mu ruzi rwa Kungu aruhorwa n'umugiraneza wamushyize ku nkombe ireba mu burasirazuba uko iyo nyenyeri y'izuba irashe bakaba ariyo bareba baganira Rwanda Umuhoza Marie Chantal arashakisha amakuru y'ababyeyi be n'abasaza be babiri bashoboye kwambuka bagakomeza bagana mu burengerazuba tuye mu karere ka Muhanga mu murenge wa Shyogwe akagari ka Ruli umudugudu wa Karama
ikintu kinzanye mu kiganiro nabuze ababyeyi ndabura mu mwaka w'1996 mu kwezi kwa 12 nibwo twaburanye nari umwana muto cyane kuko imyaka 35 nyine nari umwana nuko nagize amahirwe nkatoragurwa n'abagiraneza bakanshyikiriza Seyiseri ikanshyira muri Croix Rouge nuko ubwo nyine byabaye ngombwa ko Croix Rouge irangisha ko mu miryango y'iwacu hari abasigaye nsanga barahari nuko mbasha kubona imiryango ariko nkaba nyine muri icyo gihe nabuze ababyeyi data yitwaga Gahinda Juvenali na mama akitwa Munganinka Godanse nari mfite abasaza banjye batatu umutoya we yaguye aho naburiye ababyeyi banjye
mbwira ujya gutandukana n'ababyeyi wawe mwatandukaniye he
twatandukaniye ahantu muri Warikare ahari ku ruzi rwa Freze Congo nyine kubera ko hari mu ishyamba barebaga aho izuba rirasira kugira ngo tumenye icyerekezo cy'u Rwanda nuko ubwo njyewe nyine nk'iryo shyamba ku urwo ruzi njye naruguyemo nuko banyambutsa uwandohoye yanyambukije anaga hakurya y'uruzi ubwo aho ngaho niho nterekera ababyeyi banjye
akunaze hakurya y'uruzi yakunaze ku ruhande rugana i Rwanda cyangwa se yakunaze ku ruhande rugana
hirya ruhande nyine rwerekera iburasirazuba bavuga ko ariho mu Rwanda ubwo twazaga tureba ku zuba kuko twari mu mashyamba tutazi icyerekezo
mukareba aho izuba rirasira mukavuga muti hariya niho iwacu niho izuba rituruka
bavuga ko izuba ngo ryarasiraga mu ruhande ruherera mu Rwanda kuko twari muri Warikare nyine mu ishyamba rya Warikare ubwo rero aho ngaho niho twaburaniye
Marie Chantal mbwira tugeze aho ngaho ku ruzi rwa Kongo ababyeyi bawe bombi mwari mukiri kumwe
twari tukiri kumwe n'abasaza banjye babiri umwe yitwaga Tebujeni ufite inema undi akitwa Protojeni ufite ingabire n'umutoya we yaguye ubundi uwanzi wapfuye n'uwaguye ku rwo ruzi witwaga Umuherekeje Rizi
komera
we yaguye mu ruzi
hanyuma mwebwe wowe barakurohoye bagushyira ku ruhande rw'u Rwanda ababyeyi bawe sebo nabo bari ku ruhande rureba mu burasirazuba aho izuba rirasira
yewe uruzi rwari rumaze kuntandukanya nawe kubera ko twarahageze tuhasanga amasasu umuntu wese akiza amagara ye ubwo njyewe nikubise mu urwo ruzi rero noneho abangiriye neza bandohora banyerekeza hakurya
mbese mbwira iyi ni inkuru ndende y'ikiganiro agasaro kaburaga kugira ngo uve aho ngaho kuri urwo ruzi ugeraho ushobora kwicara ukavuga uti hano byibuze ntabwo ngihangayikiye cyane rwo ntabona ababyeyi wahavuye ute wahavanywe nande
nyine ubwo hariho abandi babyeyi babashije kuhambuka, bamaze kuhambuka bansanga hakurya barantoragura baranjyana dusohoka mu iryo shyamba. Tumaze gusohoka mu iryo shyamba, umuturage wo muri Congo, twageze ahantu bita Isiraro, ni muri zone ya Karehe.
Yego.
Nabaye n'igihe kirekire narahabaye, nahavuye muri 2001. Ubwo nyine byabaye ngombwa ko bavuga ngo impunzi zose zitahe. Ubwo uwari umfite yabanje kubyanga, ariko bigeze nyuma nanjye ndavuga ati iwacu bari mu Rwanda, reka zitahire. Nuko ubwo twaraje tugera kuri Croix Rouge kuri Seyiseri. Seyiseri rero tuyigezeho, njyewe baravuga ati uyu mwana ntiyazamenya iwabo. Kandi mu by'ukuri pe usibye kumva ko iwacu ari icyeza, sinari nzi ngo umurenge, sinari nzi ngo akagari. Nuko ni ubwo Seyiseri nshyira muri Croix Rouge mba Igoma, ahantu mu kigo cyitwaga kwa Don Bosco Igoma, ntabwo nzi akarere agace sindizi, icyo nzi nuko ari Igoma. Igihe cyarageze nyine ngeze muri icyo kigo, akaba hari umuntu waturutse iyo muri Congo agataha ino mu Rwanda, araza abwira bene wacu ko ndi. Ubwo bamaze kumenya amakuru y'uko ndiho, bahise batanga amatangazo. Nageze muri icyo kigo ariko amatangazo ndangiye. Ubwo nuko nabashije kugera mu Rwanda.
Yego. Hanyuma se ababyeyi bawe bari basize inyuma kimwe n'abandi bavandimwe babiri ukuyemo uwari witabye Imana aguye mu ruzi, hari agakuru wongeye kumenya ko ababyeyi bawe bararokotse bageze he? Hari uwakubwiye ati umaze kugera mu Rwanda hari uwaguhaye amakuru y'ababyeyi bawe bashobora kuba baherereye?
Nageze mu Rwanda hari hasize n'igihe, sije ku mwaka namenyemo amakuru y'uko baba ariho, ntawibuka. Ubwo haje umuntu, umugabo wari utuye mu murenge w'iwacu Icyeza, niho araza uwo mugabo. Sinibuka izina rye, gusa icyo nibuka ni uko ise yitwagura Muse. Nuko numvise ko yavuye muri Congo muri bene wacu, nabaga kwa data wacu arambwira ati uzajye kumubaza ko nta makuru y'iwacu. Naragiye ambwira yuko ngo iwacu bashobora ngo bariho, ngo bigize guhurira ahantu hitwa muri Congo Brazzaville. Data ngo yamubwiraga yuko ari kumwe n'umugore n'abahungu babiri, ngo babuze umwana w'umukobwa. Ubwo rero nuko yambwiye muri icyo gihe uwo mugabo yahise yongera yisubira muri Congo, mbura andi makuru, mbifata gutyo gusa nyine ndabireka.
Ariko se aguhaye ayo makuru, wumvise ari wowe umwana w'umukobwa ubura? Wumvise ari wowe?
Numvise ari njyewe, kubera ko muri Congo bari bafite, usibye uwo mwana babyaye inyuma, bari bafite abahungu babiri n'umukobwa umwe ari we njyewe. Abandi bakobwa babiri bo ntago twari twarahunganye, bo basigaye iwabo wa mama hari Rwamagana. Ubwo rero niyo mpamvu ngiye niyumvise.
Mbere yo kuza mu kiganiro Agasaro ka Buraga, nta bundi buryo wakoresheje bwo kugira ngo urebe uko wabageraho?
Nta bundi buryo, kuko njyewe ntago nari mfite uwantera inkunga ngo ngeze wenda nko kuri radiyo Ijwi rya Amerika cyangwa se ku yindi radiyo. Ubwo kuko ntawanteraga inkunga, mbese ntawari ubyitayeho. Kuko ejo bundi nubwo uyu mukuru wanjye yampamagaye, nabwo kugira ngo ampamagare nuko zana yamataza kugira ngo ampamagare nuko hari ayandi makuru nari maze iminsi mike numvise. Hari uwundi muntu wigeze kuvuga yuko ngo niba ari umuntu bano bantu batwara ibikamyo bajya mu mahanga, ngo yigeze kuza abaririza umuntu witwa Mutumwinka Mariya. Noneho ngo aza abaririza umuntu witwa Mutumwinka Mariya ngamubwira ko hari umuntu mwene wabo ngo wamutumye ubutumwa ngo azamubaririze amubaze ko ariho, ngo yuko murumuna we ariho, ngo bakaba bari ngo ahantu hitwa, niwe yarambwiye muri Malawi. Ntabwo nibuka igihugu bambwiye, kuko uwo muntu nawe ntabwo yaje ngo yivuganire n'uwo mushoferi. Uwo mushoferi yaraje asanga uwo muntu yashakaga hari Rwamagana. None asanze uwo muntu yashakaga adahari ngo asanga ari mu bitaro. Uwo mutumwi nka Mariya ni mama wacu ariwe wabareze bakuru banze
abo bari basigaye rwamagana
ni wa wabareze uwo mushoferi ngo yaje baririza mu muntu witwa mutumi n'amari ngo yaratu
hanyuma avuga ko abamushakisha bari muri Malawi
ngo bari muri Malawi ngo rero nayo makuru nabasize kumva nuko rero ubwo nyabwiye uyu mukuru wanjye ari wa Jeannette ubwo ndimubwiye aravuga ati umuntu yazashakisha wenda kareba kari ukuri cyangwa se atari ukuri
none rero aho bari hose icyangombwa nuko Imana ishimwe ibakomeze niba bakiri uko bakaba kumva muri kano kanya niki wumva ushaka kubabwira ufite ku mutima
ikintu nshaka kubabwira niba bakiriho bakaba banyu nuko bamenya yuko ndiho ikindi cya kabiri bakamenyesha amakuru niba bo bariho nkabimenya bakwifashisha iyi radiyo cyangwa se bagakoresha telefone nkamenya amakuru yuko bariho kandi nabashishikariza kugaruka mu Rwanda kuko ari amahoro
Muhoza Marie Chantal urakoze cyane kwa wagi mu kiganiro Agasaro Kaburaga ikizere mutugirira nicyo kiduha imbaraga zo kugira ngo dukomeze kubakorera ngaho rero ukomeze utegereze wizeye ningira icyo mbona zahita nguhamagara nguhe amakuru y'umuryango wawe ugira amahoro y'Imana
murakoze Imana ibahe umugisha
Agasaro Kaburaga
mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda n'ine muri komini ya Mugina mu cyahoze ari prefecture ya Gitarama umubyeyi wahigwaga witwa Uwisize Odeta yafashe umwana we w'umukobwa witwa Umuhire Janvier wari ufite imyaka itanu amuha umuturanyi utarahigwaga cyane agira ngo amwongerere amahirwe yo kubaho uwo mugiraneza atandukaniye n'uwo mwana bitaga Zozo ku mugezi wa Bakokwe mu kwezi kwa gatandatu kugeza magingo ya nyina Uwisize Odeta ntaramubona atuye mu karere ka Rwamagana mu murenge wa Mwurire akagari ka Mwurire umudugudu wa Kigabiro ari mu kiganiro Agasaro Kaburana
ndashakisha umwana witwa Umuhire Janvier yari afite imyaka itanu muri Jenoside
hanyuma mutandukana mute
twaba tujye tuhagabanye na kabyiniro twamwitaga Zozo nyine twebwe nyine ukuntu twarahigwaga noneho umuntu aza kumutwaka ngo amudufashe byibuze twese ngo barahunga bageze ahantu intuza muri Nyabikenke ikiyumba noneho ngo barahagarika noneho baza inkote ngo ziza kuhatirona nyine barabasenya nyine mbasutse iyo nkambi yari ihari ngo baragenda bagera ngo hafi umugezi twabakokwe umwana niho bamubure mu kivunge cy'abantu uyu mwana abatabutse akagenda nabwo nuko yatubwiye mu kandi uwo mama murayo yarapfa
none se muri 1994 Janvier yari afite imyaka ingahe
yari afite imyaka itanu
yarazi kuvuga izina rye
yarazi kuvuga hari n'abantu bamwe yarazi uretse ndako gutinda hari ko umwana akayorwa n'abantu ndabibagirwa nkanjye ngende tante we nyine yanyitaga tante hari n'undi mukuru wanjye witwaga Chantal yamwitaga Chantal hari n'umwana w'umuhungu wari uvindimwe na mama we witwaga Kayiranga akamwibukira ko yamutwaye ku igare agashyikiye akaza bati dore igise ati inkovu ati na Kayiranga yanteye akaba yari afite ubusaza bwe bubiri kamwe bakitaga Byusi akandi gato bakitaga Kabosi sinzi ni amazina akibuka yaba akibonye akibuka papa we yitwaga Rwakigaminosa yari umwarimu mama akitwa Mutegaraba Imakurata yari umwarimu kazi ariko twari dutuye mu cyahoze ariko mwene Mugina ya Gitarama yari Serire Mparo ngo ni ubwo umusegiteri yari Mugina akaba ari batuye ahantu bita Mutegarama hafi y'umurenge nyine
yego umwana ashobora kutazabyibuka ibyo byose ariko ikintu cyangwa ndashaka kukubaza niba wibuka neza uwo muntu mwamuhaye kugira ngo amubafashe amurokore ninde
yari yayitwaga wa murema kurata nawe yari muri amukazi wacu ariko wenyine ntago bagerageje kumwiga cyane iyo mpamvu yari amufasha mushyira mu bandi bana nawe be nuko byemeze mu gihugu cy'u Rwanda byemeze nabi
none se Imakurata wa murera ari hehungu
yarapfuye
yapfuye nyuma ya Jenoside cyangwa apfuye mu ntambara
yapfanye ma genocide rwose warabonaye ampa makuru nyako yamugendekeye nuko nkuko nyakubaye niko nanjye yambwiye
none se nta wundi muntu waba wari aho ngaho hafi y'uwo mugezi waba yarakubwiye yuko uwo mwana yamurabutswe
harundi mudamu ngo nawe ngo bahuriye kuri bakoko aho ngo bambuka twabonanye intambara ndamubaze nti se mwamwarabonye kuko bari bamuzi ati ati harakana bagera gahamagara tante tante kandi bari mu kazi ko mwari mu kazi kwakiwacu we mukadufatira umva iyo umuntu nyira bahunga umuntu akiza amagara ye ubwo ni ugunashaza bakajwe muri bakokwe njye ntibaje ibibazo byinshi ariko nkagira icyizere cy'uko yaba akiriho njye niko niyunguza kubera ko icyenda gatatu nari ndi mu Bugesera nari ndi n'umugabo wanjye yari umusirikare tuza kumushora icyenda gatatu hajya naje kuza ku Mugina aho ngaho nka saa Croix Rouge hano hari komine Mugina aho nyine ku biro byawo ndandika babwiye nti twabuze umwana witwa gutya na gutya barandika ariko ntegeza ko bansubiza ko no kuba nari ntuye kure ndi muri Gashora nta butumwa ubwo nabonye bwa naje wenda simbizi n'ukuntu byarangiye nkomeza kuzaba numva ibiganiro byanyu bya cyenda byumva ndabyumva kugeza n'uwo munsi ndakumva ijwi rya Amerika
urakoze cyane ugukomeza wumve ujye ukomeza wumve agasoro kaburaga ni ikiganiro abantu benshi bakuramo amahirwe yo guhura n'ababo hari abantu benshi baba batwumva bakadufasha kugira ngo dushobore kubona ako gasoro kabuze hari abana benshi baba bategereje ku maradiyo abana barezwe n'abantu babatoraguye bakabategereje bavuga bati nitugira Imana hari umubyeyi uzadushakisha ubasanga rero na Janvier nawe ategereje avuga ati ningira Imana banjye bazashaka uretse kujya muri Croix Rouge hari ikigo na kimwe cy'imfubyi wagiye kureberamo ngo uvuge uti mbese nta mwana witwa umuhire Janvier wanyuze aha hari aho warebeye
nta namwe rwose ntirukaheruka ayo makuru nandikiye Croix Rouge nyine yaje kuri komine Mugina cyangwa komine Mugina mbara muri Gashora ku biyaga niho nari ndeho batujyanye abantu bashaka kudemobilizwa ubwo naho nawe imyaka igera kuri itatu ibiri n'igice ubwo bari kunkazana ntekereza ko numva noneho kuvuga ngo nta mwaya yo kugaruka aha ngaruka nkurikirana ibi nuko ubwo nkomeza nkazajya nkomeza nari ndavuga reka numve umusaza agasaba ukabuze ndabona nanjye nzabikora nkandika bikanga nkandika bikanga nuko nyine ubisaha ningi babyeyi ni ukuri Imana yabashyizeho ku gihe gikwiye mudufashe mufashe abantu baburanye n'ababo rwose pe muri ababyeyi beza cyane
urakoze cyane niba umuhire Janvier hakumva muri kano kanya n'umwana mwatandukanye utamwanza ahubwo ushaka kumukiza uvuga uti najye hariya kugira ngo ningire Imana azarokoke niba akumva muri kano kanya akaba akiriho aho ari hose ngaho umubwira ijambo rya kibyeyi riri kuri ku mutima umaranye iyi myaka 30 yose
njye rwose zozo aho ari hose yayizi ubwo agasino ka zozo ndamukunda ndamukumba n'umwana wa musaza wanjye rwose Imana imfashije tukamenya ahantu habahere yaba ari mu gihugu cy'u Rwanda cyangwa igihugu cy'amahanga nawe rwose yamfasha akajya ku ijwi rya Amerika akazaduha nawe ubutumwa akagaruka mu muryango hari umukecuru nyirakuru arashaje cyane ari mu myaka 100 nanjye ndahari hari nawe Chantal arahari ni ukuri byadufasha rwose abyumve
uwisize Odeta ndagushimiye cyane kuba waje mu kiganiro agasaro kaburaga nongeye nkwiseguraho kandi ngushimire kuba warategereje igihe kirekire ngaho rero komeza utegereze wizeye nkwifurije amahoro y'Imana
murakoze cyane Imana ibarinde
turangirize ku nkuru y'umwana w'umuhungu w'umunyarwanda wavukiye muri Kongo ubatuye mu karere ka Fiji muri Kivu y'Epfo aho yageze avuye Shabunda Bahati Fiston Pacific kari hano mu kiganiro agasaro kaburaga ashaka umuryango we ku ruhande rwase ese witwaga Hitimana Alphonse yavuye mu Rwanda afite ipeti rya sergeant major mu ngabo z'igihugu arifuza kumenya niba hari mwene wabo wase ukiri mu Rwanda aho yifuza kubasanga
to nabonye nyine no nimero babivuga kuri radio ndayandukura nifuza kabisa kugira ngo mwe mwanshakira ababyeyi banye kuko nanye ndagowe cyane meze nabi hano mu gihugu cya Congo nta babyeyi nta ababyeyi ba papa nyine nibo ndi gushaka kugira ngo ntange mbe nareba ko nabona umuryango kuko papa yarapfuye asiga ndumu asigana ravutse muri bibiri na ubwiwe simuzi ariko bambwira nyine uko yabaye uko yari ameze
ariko se ibyo wasigaranye ibyo bakubwiye kuri papa wawe ni ibihe bakubwiye ko yakoraga iki ko ari muntu ki
yari umusirikare ngo yari umusirikare
yari umusirikare mu ngabo z'u Rwanda za kera
ego
yari afite irihe peti
sergeant major
yitwaga nde
bamwitaga Ntezimana Alphonse
Ntezimana Alphonse aho ngaho muri Congo umbwiye ko yapfuye mu mwaka w'ibihumbi bibiri yaguye ku rugamba yishwe n'indwara yishwe n'iki
yapfuye n'indwara papa n'indwara yapfa indwara ni yamwishe
hanyuma se mama wawe muri kumwe
mama niwe twasigaranye niwe turi kumwe
wamubwiye ko ushaka kuza mu kiganiro agasaro kaburaga arabizi
arabizi cyane kandi yishimye cyane nabimubwiye nyine nyifata ni nimero yanyu aravuga ati sawa mwana wanjye uzagenda ugerageze urebe ko Imana yadufasha ako byakunda
yigeze akubwira aho papa wawe yakomokaga mu Rwanda yakomokaga muri prefecture muri he commune hari cyo yabikubwiyeho
yewe nari mubajije icyo gihe ngo bari batarajijuka nawe ubwiye ngo ntize mubaza ngo naho akomoka nuko baza ngakomoka hehe tu nuko bahuriranye nyine muri Congo nta n'umwe ngo nawe ntiyamubazaga ngo ese ukomoka he nuko nguko bari bameze nkaho nyine bakiri mu bintu nyine batarajya mu byo kujijuka niko nabivuga bukeye
hanyuma se mama wawe we akubwira ko akomoka hehe mu Rwanda
mama wanjye akomoka ku Gikongoro
none se wowe ubu ngubu ndamutse nkuboneye umuryango wawe mu Rwanda uzaguma aho ngaho muri Congo cyangwa se uzawusanga mu Rwanda
yewe nyakwishima cyane rwose ubonetse nanjye na ataha kuko nanjye usanga nyine abo turi kumwe nabo bari kwiga ngiye nta mibereho mfite yo kwiga narayibuze niyo mpamvu rwose pe mbabonye nakwishima cyane nanjye nkajya mu buzima bwiza nanjye nkajya kwiga
none se n'ubu bwose waba utarababona ko mu Rwanda hari amashuri kw'abandi bana bavaho ngaho muri Congo bagataha niki kikubuza kubwira mama wawe ngo mutahe mugende nimba wumva koko ushaka kwibera mu Rwanda umwana avutse mu mwaka w'ibihumbi bibiri hari ikintu na kimwe wumva kikubuza kutaha mu Rwanda
mama narabimubwiye aravuga ngo ntabwo ajya mu gihugu ngo nta muntu n'umwe w'iwabo ngo azi ngo waba ukiriho nuko ambwira gutyo nayo mpamvu nyine tukiri hano muri Congo
ubu se na mama wawe turamutse tumuboneye bene wabo ku Gikongoro ubu hasigaye hitwa Inyamagabe turamutse tubabonye bakavuga bati uwo muntu turamuzi n'umwana wacu nawe abonye bene wabo yataha
abonetse yataha abonetse yataha kandi yakwishima cyane kabisa abonye umuryango wiwe yakwishima cyane kandi nizera ko kabisa yajya yasubira mu gihugu
mbese muri maki ya mwese ikibabuza gutaha nuko mutazi ko hari umuntu musanga mu Rwanda
ingoko
none se nkawe ubyumvikanira umwana mutoya wakuze udafite so ufite mama wawe wageze aho ngaho fizi uturuka hehe
nageze muri fizi tuvuye muri territoire ya Shabunda
icyatumye muva muri Shabunda mukaza muri fizi mwashakaga hari imirima yera mwashakaga hari amasoko niki cyatumye muva Shabunda mukaza fizi
kwari turi guhunga turi gungura bizi nyine mu nzu iri guhunga ikabona ahantu iryampa ugacya nta umwirukankaho bukeya nahanga wahita ashinga agahema kiwe ubwo niyo mpamvu kwese ko dushinga agahema nyine bitewe ko nta wundi kwari tugeze ko nta wundi muntu ukiri kutwirukankaho muri makeya ni agatekano tukatumye tuhaguma burike kuko nta nubwo turamara n'imyaka ibiri ni umwaka umwe gusa tuhamaze
ubu ngufite n'izina ry'abashi witwa Bahati ukitwa Fiston Pacific wagiye uzenguruka mu duce tuwe n'amoko atandukanye avuga indimi zitandukanye, ubu ngubu uvuga indimi zingahe?
Njya mvuga ururimi rwacu ndi kuganira, nkaganira n'Igiswahili, nkaganira n'Igifure, turanye n'indi miryango nk'itatu y'abahungerageza kukivuga.
Ngaho rero Bahati Pacifique Fiston wakoze cyane kuza mu kiganiro Agasaro Kaburaga. Ariko reka nkubaze, niba hari mwene wanyu uri mu Rwanda, mwene wabo wa papa wawe Nteziryayo niko wambwiye ko niko yitwa, niba hari mwene wanyu uri mu Rwanda ukumva muri kano kanya, niki umva ushaka kumubwira?
Namubwira ko kabisa ko umwuzukuru wawe nyine ari uri kushakisha umuryango nyine wa Rufonsi, ko ari umwuzukuru uri gushakisha umuryango wa Rufonsi kabisa, kugira ngo babonye nakwishima cyane, kandi rwose byaba byiza cyane, Imana yabahereza yabaha umugisha, kandi nkifuza ko nabona nimero zabo kugira ngo mbe namenya nanjye menye akarere babaherereyemo n'uko babameze.
Ngaho rero urakoze cyane kuza mu kiganiro Agasaro Kaburaga, ukomeze utegereze wizeye, nkwifurije amahoro y'Imana.
Sawa, namwe mbifurije amahoro y'Imana, kandi Imana ikomeze ibamere umugisha kubwitanye mugize muri uno mugoroba.
Ikiganiro cy'uyu munsi ni hano kirangiriye. Mbashimiye kwa mwadukurikiye muri benshi. Abashaka kuza mu kiganiro mbibutse nimero muzajya mukoresha muhereza ubutumwa bwanditse mutanga umwirondoro wanyu aho mubarizwa, n'incamake kuntu mushakisha ni 001 2 0 7 7 4 6 6 nongere nyisubiremo 001 2 0 7 7 4 6 6 0 naho ubutaha mwari kumwe na Venuste Nshimyimana.
Barone.